Walker Kidu to Badi
is Kid Records
to Mosi when you barazito. Sambamba na wana kwa la melodi kitazini. Walker na row
wanaomba mabaya na voice na wakera.
Será?